You're listening to a 95 BFM podcast.
Before we get into the show, there's something that I would like to say. He tika ki te mihi ki te whare huia Milroy, tētahi o ngā pautoko manawa o te reo Māori, moi mai e te rangatira i tō moenga roa. Ka haere tonu o akoranga mo te reo ki roto i ngā ngākau o te tini mano o ngā tangata. I wanted to start the show by paying tribute to Te Whare Huia Milroy, who passed away yesterday morning. As stated by Whakaata Māori, who have done a little profile, Professor James Te Whare Huia Milroy, QSO of Ngai Tūhoe Ngāti Kaurua descent, is known for his commitment to the revitalisation and normalisation of te reo and tikanga Māori. He was a professor at the University of Waikato alongside Māori language experts Dr. Timoti Karitu and Professor Pō Temara. Milroy launched Te Pane Kiritanga o Te Reo Māori, the Institute of Excellence in the Māori language, to further develop competent speakers of Te Reo Māori. He was the one who gave the name Te Matatini to New Zealand's largest kapaka festival in 2004, Te Mata meaning face and Tini meaning many. Milroy played a leading role in forging a model for teaching te reo Māori, which was followed by many other tertiary institutions across Aotearoa. I myself was privileged enough to have a session with Te Whare Huia at a kurereo, literally meaning language school, at Huani Waititi a few years ago. In that class, he told my group, Kei te pari o te rua te reo e tuana. The Māori language is standing at the foot of its grave. This is a quote I've used in many of my discussions and interviews about te reo Māori since then. Many people, including Timoti Karitu, actually disagree with that statement and do not believe the reo is in such a dire situation. However, in that class, such a statement had such an impact on me as to understand more fully the consequences of ignoring te reo Māori and the work we all must do in ensuring not only its survival but its ability to thrive. Nā te whare huia te whakatau ki i tito, whakahokia te reo mai i te mata o te pene ki te mata o te arero. Te Whare Huia wrote a whakatauki saying, bring the language back from the tip of the pen to the tip of the tongue. So, karawhiua e hua mā, ko te reo kia tika, ko te reo kia rere, ko te reo kia Māori, ko te reo kia ora.
That was a 95BFM podcast. Support 95BFM with a B-card. Go to 95BFM.com/signup.